phezulu sime phambi kwakho osesabatha sonini nanini somnganisi uNkulunkulu okhokho bethu uNkulunkulu wamakhosi akithi ohlanga uNkulunkulu wezizwe zonke nyazi lasezulwini siphambi kwakho nyazi wezulu nangalesi sikhathi sizocela kuwe kuqabadelwa kuthe phambili nyazi wezulu nama nkosi abantwana bakho ushembo engcwele abanye nkosi amakhosi baboshiwe ngeziphambeko zabo abanye nkosi ezulu nomhlaba baboshiwe abakaze nkosi bedala inkosi icala kepha nkosi amakhosi bathe bebona base besemantilongweni abenzanga nkosokubi abanye nkosi ezulu nomhlaba bakwenzile okubi kepha uNkulunkulu ezulu nomhlaba akekho namunye ongafuni ukuthethelela bathethelele inkosi yamakhosi babonise uNkulunkulu wezulu nomhlaba ukuthi uNkulunkulu wabantu uzile emhlabeni owathi uJesu Kristu ngelinanga wathi ngiyababa ngomfumela umthokoziso womoya engcwele pela shembe unguye onguye uvele ezulwini inkosi yamakhosi kunabantwana babantu abangabathola abantwana bamukelise inyazi lasezulwini Nkosi ezulu nomhlaba shembo engcwele abanye bayagula balele ibhedlela abasakwazi Nkosi nokuphakamisa ingubo bazembese bembese Nkosi ingubo yakho shembe ephilisayo uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha Nkosi yesabatha siyakuthandaza shembo engcwele Nkosi yesabatha umasila Nkosi yamakhosi sisindise Nkosi yamakhosi abadala Nkosi nabancane shembo engcwele wawukhona ekuqaleni umhlaba ungakabikho siyazendlala nama Nkosi abantwana bakha abanye shembe banabantwana kepha Nkosi yamakhosi basezicwilile Nkosi ey'dakamizweni babethi Nkosi ma bebelethi bantu bathola abantwana bazosimizi namhlanje kufika ukufa kepha Nkosi yamakhosi baphansi kwamabhuloho shembo engcwele sikhumbule Nkosi yamakhosi khumbula Nkosi abazali bethu abalele othulini lomhlaba khumbula abafowethu khumbule Nkosi odade wethu bahambile Nkosi yamakhosi ngendlela eya ekufeni bakhumbuleke zonkanisi wena uNkulunkulu wabantu uNkulunkulu wamakhosi shembo engcwele sibuyela kuwe siyazi Nkosi yamakhosi sesedumile sedumisiwe kepha wena shembe uNkulunkulu wabantu bonke abantu banqane wena ngoba umnqandwe kwentwelo ibheke esikhokweni abantu bonke siyabonga siyabonga sonkanisi sichibelihle nogeza izimo zethu wena Nkosi othwala izimo zethu sikhuleka ngokwethembe lakho igama ngoshembo engcwele uhlezi ehlelweni sokhosi unyazi wezulu